Beats, baby, beats, baby.
Truth label. Na machozi na mwaga, ila hisia zangu isini tenge mbali mbali na wewe, wala matendo yangu yanifanye niende mbali na wewe. Nisaidie kuyatenda utakayo, na moyo wangu niyafanye utakavyo. Wasije walimwengu wakageuze imani yangu, mana najua
najua, ni wewe tu unajua maisha yangu.